I wish ungejua vile uko moyoni baby. I wish ungejua navyokupenda. I wish ungejua vile sioni sisiki. I wish ungejua oh my love. Wendo pepo yangu dokidani kwa shingo ni kufae. Wendo tamu yangu niporadhi mimi nizikwe na uwe. Na wendo msiri wangu tena njendani unijuae. Dunia ingekuwa yangu tungebaki wawili mimi na uwe. Yako nipoke, penzi furaha nicheke, nikiteleza nisame. Oh my darling, talipigania penzi kidete. Sogea karibu tutete, wendo chanda mipete. Oh jamani, yako mahaba kama jini jini. Bila kitezo wala ubani napanda mimi. Unavyochezesha makirikiri na baki oh jamani. Na wendo msiri wangu tena njendani unijuae. Dunia ingekuwa yangu tungebaki wawili mina. Sema nini sikwa.